ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele ngamukele futhi ngentokozo engosini yethu e-fresh ngingusibonelo Bithi Ngema ongumlomo kaBenedict we-Christian Networks. Intshisekelo yokucatshangwa kahle imfihlo abaningi ebadlayo enhliziyweni zabo okuyilambela. Kaningi zwakalisa iqhombwa ngamagama okuyiphatha kwethu futhi kuleso sigaba asisho kusuke kungasekuhle. Kukhona yini ongalungile ukulubekela ukuba ngophambili kokwenzayo ekubeni ngowinayo entweni ethile? Hlehlehle, cha, kuhle ukuphumelela. Kodwa uma sifuna ukuwina ukuze kube khona olahlekelwayo, uma sifuna ukugibela intaba ngokuthi sihambe sigxoba abanye, uma kunjalo kube impela. Usuke waba naleyo ntshisekelo, usuke ufuna ukudlula lo nalo emsebenzini, ohlale njalo efuna ukuyiveza engcono phambi komqashi, kumbe ufuna abantu babone ukuthi usmart kunabanye abantu futhi ubukeka kangcono. Uma kuthi unalo lubekelo ufuna ukugcina luyimfihlo okuyilokho kanye okwabe kuqhubeka kule ndaba elandelayo ngoka Mark 9:33-34. Base beza eCapernaume, kwathi esengena endlini wababuza wathi beniphendulana ngantoni endleleni na? Kepha bathula ngokuba babekhulumisana endleleni ngokuthi kubani omkhulu. Kungani abafundi bengamphendulanga? Ngoba ekucaceni kwalokhu abase bekuzwile abafundi bakubona kuJesu njengamanje babazi ukuthi lokuyiphatha kokuqophisana ngobukhulu kwabe kukuyiphatha okushayisana ngamahloni. Ake ngikubuze, ngakube unayo le mfihlo kuwe ngaphakathi yokufuna ukuba mkhulu ngenani lokulahlekelwa kwabanye? Ngoba asivumelane la kuletha amahloni, ingakho sikugcina imfihlo. Ukuyithola devotion afresh siku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.